Cuff Beat production.
Zscope.com.
No. Yeah. Wasuga bwa, ufila bwa, ndiza kuone bwa, kukuso wa chonchi chikuchiti gancha, ukute bwa, my lovely honey, ndakuso wa, kongo tulukira iwe jimwemwe kusasa saya, ndepide kunchito ani kupanga retire, ndiwa ote ntakale sanga kupange fire, kumba zinazi, alosazi ya mbadala.
Biringati matera anjinga, kulikonse tiende alimozi, iwe ndine matera anjinga. Paliponse tipondera limozi oyendeta kwira blacky iwe ndine timira limozi kayatika kwera ntunda ntunda iwe ndine timira limozi
osa wanesa tima for walker
no
tipase moto osa pola antu ena sangati sinte gati dola kudanda yaye tere makola Dekani mami, diga kwina pakobo, ndisa iwe hane Oso nitaya pali posa ndili maplani Suso futa kumvesa, ti mavana mami
Mami ndife matela anjinga, kulikonse tiende alimozi Iwe ndine matela anjinga, pali ponse tiponde alimozi Oende za kwila pleki, iwe ndine timi alimozi Kaya tika kwela ntunda Singate kukala upanda iweyo, honey Chita ndi kukwila kukwili lifeyo
Well man can see myself live another life without you Zika ndi vuta kutina to you are unto Iwe ndine timange to zikulatu You the one that make my world go round
Ndife matela anjinga, kulikonse tiende alimozi Iwe ndine matela anjinga, paliponse tiponde alimozi Oendeza kwila pleki Iwe ndine timi alimozi Kaya tika kwela ntunda, ntunda Iwe ndine kikwele alimozi Biringati matela anjinga Kulikonse tiende alimozi Iwe ndine matela anjinga Paliponse tipondela